Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ko te kaupapa o te kōrerorero i tēnei rā, ko te pai pāhopori, social media.
Mātakitaki ai koe i ngā paki a mere i tō pai āhua?
Āna, kātahi nā te wahine whakakata.
Whakakata Māori nei, ne?
Ai, ehia kē nei ngā tāngata kei te whai āia.
Whakamahi ai koe i tō pai āhua?
I ona wā, engari, kaore kaha taku whakairi kōrero, taku tiri paki rānei. Heoi anō tāku, he miri noiho i taku wāia me te mātakitaki i ētahi atu.
He pērā hoki au, engari, he wāhi pai hei tuku i ngā kōrero tūmataeti ki ngā hoa.
Ai, atu i tērā, he maumau wā.
Tēnā koutou katoa e te iwi naumai hoki mai ki te ipāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly tōku ingoa,
ko Āpera Woodfine tōku ingoa, and you have just heard today's kōrerorero between two people about te pai pahopori.
Te pai pāhopori.
Oh, sorry, te pai pāhopori.
Te pai pāhopori. Hea tērā?
Ko te social media.
Ko te social media. Ai, break down the kupu, we've got pai.
Platform.
Pāho, pāpāho.
To broadcast.
Pori comes from hapori.
Group.
A community.
Community.
Ai. Te pai pāho pori.
So it's like a contraction of pāho and hapori becoming pāho pori.
Ai. Ai.
Cool.
Pāho pori.
Te pai pāho pori.
And in the kōrerorero, we speak about one of those platforms in particular, which is pai āhua.
Te pai āhua. Te good shape.
I see what you did there.
Koira te Instagram, ne?
Ai, pai, platform, āhua, comes from whakāhua, for pictures. Instagram.
Ka pai.
Just quickly, what's Facebook?
Pukamata.
Twitter?
Aua.
Tiho.
Tiho.
Snapchat? E aua.
E aua.
I don't use it.
Kau.
TikTok? Tikitoke.
Tikitoke. Ka pai.
Ka pai. Ka tīmata ngā kōrero i a Āpera.
Mā takitaki ai koe i ngā paki a mere i tō pai āhua. Mā takitaki ai koe. So are you watching? It's a he pātai tēnei, ne?
He pātai.
Mā takitaki ai koe i ngā paki a mere. Hiaha ngā paki.
Ko ngā paki i tēnei horopaki, ko ngā stories.
Ngā paki. Pērā i ngā paki waitara.
Paki waitara, ngā paki waituhi.
Ai,
ngā kōrero paki. Kōrero paki are like stories, jokes. Someone sitting around telling a story. So we can just take that word and we're using it in the context of Instagram for stories.
Ka pai. So, he pātai, I've got a pātai already. Ngā paki a mere. Hiaha e a category ai tēnei.
Hiaha e a category ai tēnei. Nā te mea he mahi.
He mahi, ok.
He mahi. He mahi nāna, he pātai tāku ki a koe. What is the little I doing after the verb mā takitaki?
Is that indicating habitual action? Is it something you regularly do? Mā takitaki ai koe?
Apera's been listening, ka pai. Mā takitaki ai koe ngā paki a mere. Like, yeah, do you watch? Ai.
Ka pai.
So mere's out there putting lots of stories up on pai āhua. Do you watch them? I say, āna, kātahi nā te wahine whakakata.
Kātahi nā te wahine whakakata. Nice way of saying, what a funny person, what a funny woman.
Yeah, ai. An exclamation here. She's a real crack up.
Like,
what a funny person. Kātahi nā te wahine whakakata. Let's just grab that phrase and say, what a beautiful person.
Ka tahi nā te wahine a tāhua.
Ka pai, ka pai. Wahine whakakata. Whakakata to say, yeah, she makes us laugh. Mm. She's funny.
Funny. Ka pai. Ko taku whakahuki. Whakakata Māori nei, ne?
Mm.
Whakakata Māori nei. Hea te tikanga.
Like Māori humour.
Mm, okay.
Like, whakakata Māori nei, ne? It's Māori humour, eh?
Mm,
you know, like, if we've got something and we want to show the nature of it, this is one way we can do it. So, he nui ngā kai I te hui. There was lots of kai at the hui. Kai Māori nei.
Mm.
Like Māori food.
Māori food. Mm.
I can't think of a better example. But we're showing the nature of the subject. So the humour is Māori.
Ka pai, ke te marama. So whakakata in this reringa is used as humour, as a noun.
Aye. Ai, e hia ke nei ngā tāngata kei te whai I aia.
Mm.
E hia ke nei ngā tāngata kei te whai I aia.
So, yeah, she's got a lot of followers.
She's got a lot of followers.
E hia ke nei. Like, almost an exclamation of sorts as well.
Ai, and it's not a pātai, this. It's a saying. Even though we've got e hia, like how many, it's like that saying in Pākehā, like, goodness knows how many times, or like goodness knows how many followers.
Mm.
Yeah, she's got a lot of followers. It's that exclamation that you said.
Mm-mm-mm.
Let's just take that phrase and say, let's say this, goodness knows how many times I've told you.
E hia ke nei kua ki au ki a koe.
Ai, we're just missing the times. E hia ke nei
ngā wā.
Kua ki au ki a koe.
Mm.
Ai, e hia ke nei ngā wā.
Another kaupapa specific kupu in this reringa is whai. Whai being to follow, right?
Mm. Ai.
It's the same kupu that we use.
For follow.
For follow. Mm. Ko tāku, whakamahi ai koe I tō paiahua. So again, we've got a tūmahi and then ai. So indicating habitual action, once again. He pātai. Whakamahi ai koe I tō paiahua.
So you're asking me, do you use your Instagram?
Mm.
I ōna wā. I ōna wā.
Sometimes.
Ai. Another way to say I ētahi wā.
Mm.
I ōna wā. And those of you who have been following me will know this just as an example. I ōna wā, sometimes, engari kaore e kaha taku whakairi kōrero, taku tiri pakira nei. Hea te whakapākeatanga.
Taku whakairi kōrero. So it's like I don't do a lot of whakairi kōrero?
Mm, I don't do a lot of whakairi kōrero. Whakairi is here to like hang up, so I'm not publishing a lot of content, you know?
I see, whakairi.
I'm not putting a lot of kōrero out there.
Mm.
Taku tiri pakira nei. Tiri is the word in social media context for share.
Mm.
Tiri, to share something. Tiri paki, share stories.
Share stories.
Mm. So kupu related to the context. Whakairi kōrero can be to like publish content.
Mm.
Literally hang it up, put it out there. And taku tiri paki is to share stories, to send out stories. He oia no tāku, what I do, he miri noiho I taku waia.
He miri noiho I taku waia. Ia te miri.
Miri is to massage.
Ah,
I see. Yeah, like miri miri. So in the context of your phone, your finger does the miri. I'm massaging my phone. In other words, I just scroll.
Scrolling, aye.
He oia no tāku, he miri noiho I taku waia me te mātakitaki I ētahi atu.
Mm. Kei te marama. So you're just scrolling and watching others.
Which is true. E pono. I love this use of miri because miri or miri miri is to massage. So if you're getting a miri miri, you're getting a massage. But you can use miri in lots of other ways. Like if you've got an idea, some people might say, oh, he pai te whakaro, engari me miri miri koe te whakaro.
Mm-mm-mm. Should give it a massage,
yeah.
That thought.
Like keep working on it.
Working on it, yeah.
And here you're like, oh, kei te miri miri noi hoa I taku waia. I'm just scrolling.
It's funny. I like it. Kapai. So just coming back to that first sentence. Kaore e kaha taku whakairi kōrero, taku tiripaki rāne. So we've got a rāne, meaning also, or. So I don't publish much content. I don't share many stories either.
Koia. Koia pū. Koia pū.
Kapai. Ko tāku, he pērā hoki au.
He pērā hoki au.
Me too.
Yeah, that's I'm like that as well. Me too. I'm the same.
Engari, he wāhi pai he tuku I ngā kōrero tūmataiti ki ngā hoa.
Right.
He aha ngā kōrero tūmataiti.
Ko te tūmataiti, ko te private.
Okay. So, engari, but he wāhi pai, it's a good place to tuku I ngā private messages to my friends.
He raui ki au tō whakawhiti I te reo Pākehā ki te reo Māori. Engari, it's a good place, hei tuku I ngā private messages ki ngā friends.
Kei te maramani.
Tino, hai. That's why I use Instagram most of the time. I'm either there watching other people or using it as a messenger. To message friends. And to post stuff every now and then. Kōrero whakamutunga. Taku kōrero whakamutunga. Ai, atui tērā he maumau wā. Ai, atui tērā.
He maumau wā, he waste of time. Yeah.
Besides that.
Oh.
Atui tērā.
Besides that, yeah.
It's a waste of time.
Yeah, waste of time.
Yeah, so besides it being a place to message people, atui tērā he maumau wā.
Ka pai.
Kei te whakai koe.
Ai, kei te tino whakai au. I te
and whakaro. Still, we're on there.
Yeah.
Ai.
I ia rā.
Now that we have a better understanding of the kupu and the kianga, ngā āhuatanga o te reo I roto I te kōrero rero. Kia hoki anō ki te whakarongo. Let's listen again.
Mā takitaki ai koe I ngā pakia mere I tō pai āhua?
Āna, kātahi nā te wahine whakakata.
Whakakata Māori nei, ne?
Ai, e hia kē nei ngā tāngata kei te whai āia.
Whakamahi ai koe I tō pai āhua?
I ona wā, engari, kaore kaha taku whakairi kōrero. Taku tiri pakirā nei. He oia nō tāku, he miri noiho I taku wāia. Me te mātakitaki I ētahi atu.
He pērā hoki au, engari he wāhi pai hei tuku I ngā kōrero tūmataiti ki ngā hoa.
Ai, atui tērā he maumau wā.
Ka pai, so... We can use I after a verb to show habitual action. So how would you say, I go to the gym?
Whakapakari tinana ai koe?
Ka pai tērā, he pātai. Whakapakari tinana ai koe? Like, do you work out?
Oh, I see, sorry.
No, that works.
Okay.
That's a good question. Do you work out? Do you work? Whakapakari tinana ai koe?
What would be your whakamaori?
I go to the gym? Haere ai au ki te whareha kinakina.
Whareha kinakina, okay, kapai.
Just using that I after the verb, it just gives that information that it's something I regularly do. I don't need to say I ia rā every day because it doesn't happen every day.
Yeah.
But I'm still regular. Ai.
Koko ai koe I te raumati?
Ai. Koko ai koe I te raumati?
Ai.
I te moana?
I te moana.
Ai, he raue. Kai ai koe I te parāua?
Ai, he pai ki au te parāua.
He pai ki au te parāua. An exclamation to say like, wāra, or how, or really. So we're, kei te whakakaha, intensifying the āhuatanga, the adjective. Let's use the phrase from the script. It's a really hot day.
Katahi nā te rāwera.
Katahi nā te rāwera. Ai.
He aha tētahi atu.
This is a really hard task.
katahi nā te mahi ua ua.
Katahi nā te mahi māma.
This is such an easy task.
Kapai, kapai. Another one to add to our list of exclamations I te reo Māori.
Karawe. Whakamohio mai e hoa, he aha te kupu mo te humour.
Humour. Whakakata.
Whakakata.
Koera te tehi kupu. Ai, he whakakata. He whakakata.
He Māori humour.
Whakakata Māori.
He Spanish humour.
Whakakata Pāniora.
Ka pai.
Koera te putanga mō e tehi tāngata ne. That's like their outlet. Whakakata. Some people are good at it.
Aye.
I don't consider myself one of those people.
Au hoki.
Let's take that phrase that talks about a great number of things. Where you're saying like there's heaps. Goodness knows how many. E hia ke nei. And a variation is e hia ke mai nei. And then the subject will follow. So, well, there were lots of people at the party.
E hia ke mai nei ngā tāngata I te pāti.
E hia ke nei ngā tāngata I te pāti.
So ke mai o nei?
Yeah. So it could just be e hia ke, e hia ke ngā tāngata I te pāti. E hia ke nei ngā tāngata I te pāti. E hia ke mai nei ngā tāngata I te pāti. Variations.
So you can put them together, mai and nei.
Aye.
Ka pai.
There are a lot of drinks on the table.
E hia ke nei ngā inui te tepu.
Aye. And just remember, it's not a pātai. It's not asking how many drinks are on the table. Aye. It's a statement. We're saying, geez, there's a lot of drinks on the table. E hia ke nei ngā inu kei runga I te tepu.
A good problem to have.
Pātai whakamutunga. Good little phrase. Sometimes.
Atu I etahi wā. We can use I ona wā.
Ai. Other than I etahi wā, we can use I ona wā. I ona wā. Sometimes I go to the gym. Ka haere au ki te whare hākinakina I ona wā.
It's about the rere as well, right? Of te reo. I ona wā.
I ona wā. Other than that?
Atu I tērā.
Atu I tērā. Other than that, it's a waste of time.
Atu I tērā, he moumou wā.
Atu I tērā, he moumou wā.
Ai, kia tupato e hoa mā.
Ai, kei mauko I te hinaki o te pai pāhopori.
Ai, lest you be trapped by the hiaha.
Eel trap.
Eel trap?
Hinaki.
Hinaki.
Ai.
I see.
That is social media.
Yeah.
Koera ngā kōrero mō tēnei wā. Ka hoki mai anō māua a te rāwiki me tehi kōrero hou. Hei kona mai.
Hei kona.
Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukaipō anō te reo.